Tafuya baguti kum masienti kaya ofa. Inya usam safiya semi masangwe na kwa Jerusalem. Ugugum kani.
Ugugum kani. Ugugum kani.
Amandla fihle ubuso bakho Nkosi esonweni sami ucime zonke isikhohlakalo sami kuba Nkosi kuyo inkosi uThixo wethu kukho izibele nesiqalelo nokuba sivukela ngakuyo singaphulaphulanga nelizwi likaYehova lokuba sihambe ngemithetho yakhe ayibekile ebusweni bakhe ungukumkani Jesus, Doshoye Yehova, kodwa kufanelekileyo. Nkosi yam kungabi ngenqubo yakho. Hlezi into ezinyocinane, guqukani ngengoko, ngokuba kumkani bukaThixo, guqukani ngengoko, bumkani bukaThixo bezulu, bukufuphi. Ungukumkani.
Ungukumkani. Wabungwanisa.
Wena Kristu.
Ungukumkani. Wabungwanisa.
Suka, die kuyo bawo, titi kuyo bawo, donile gagulo insulu, nasebusweni bakho, ansafanele ukubizwa kwebandi mnyana wakho, athi sewungangene kugwebeni kwesicaka sakho, ngokuba ungalungile namnye uhleliyo, xeshi kweni sitshoyo ukuthi asinabo ubono, siyazikhohlisa, sithi inyaniso kaYehova ingabikho kuthi, kodwa xeshi kweni sizivumayo izono zethu, unyanisekile yena, ulungile kanjalo, ukuze asixolele izono zethu, asihlambulule, kuko konke ukungcola kwethu. Bathandwa isibhalo singcwele, siyasiyala kwindawo ngendawo, baba sivume sicela izono zethu esininzi nokukhohlakala kwethu. Sawugqiba ukuvuma izono zethu, sawugqiba ukuzimisa phambi kothixo, senze umthandazo, sithi Nkosi siyakuthandaza, khulula abantu bakho eziphosweni zabo, size sithi ngabumele bakho obukhulu sisindiswe ezintanjeni zezezono sizenzileyo, siphakamisa igama elinguKristu, siphakamisa ukumkani kakumkani, siphakamisa uNkosi kaNkosi kuba nguye yedwa umathunga eGiliyadi, ungukumkani.
Space Gospel.com.